for joining. Mim set. Mushiza foreign zafanya cho ani beg. Mushiza foreign zafanya taki to date. Mushiza foreign zafanya taki.
Like a boss.
Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng joka diva. Yo, I love good dinner as a bar. Sikia
Mavo on the beat.
Area yangu kuna peng, nika hard to get. Yo shinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Korada ya kumdhido, lazima nika peng. Uskini mekuma, ai, shaky, nita kutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uski nimekumak, ay, nitakutap. Ay, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Baby dolls, uskie nkona form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Si ati na braga, di we una nino. Baby doll, sema name ni kumwagie mado. Ay, kupatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini, kana zoza na wababa. Yotokia gatu joka nkona rada. Goshodo meni bamba, hindo malinataka. Uski nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nishara dama root, zote zenye yo pass. Nishaji wa goshodo, napenda gatu kubash. Sojo ni kim round na muround na magash. Uskini mekumak, ay, cheki, nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uskini mekumak, ay, nitakutap. Ay, cheki, nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Hakuna kitu na chizisha kama denda. Ama niteke gosho do mwenye mebeba. Manzi yako menino kiju ya mrenga. Kwangu kasha sarenda na jovi tu anapenda. Sikiza doba vile napumua. On the beat ni mavo bana si unajua. Kufinish kumalu na leta mizuka. Better than bad, better than bad. Cheki, ati, ati. Songa, songa kama ukondane. Nikona mali nani ya mebeba kinare. Ukinidai unacheza na madolare. Ninare juu ya nare. So baby girl nimekumak, ay, cheki nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uski nimekumak, ay, nitakutap. Ay, cheki nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap.
Oh, you're